Yabba yabba doo doo. Yeah man.
Ni wengi hawajui utamu wa kuwa namba moja na juu huko hapo juu. So nitakungoja wewe. Upungufu wa pesa na mali. Naishi bed sito sijali. Mambo yangu yako wazi. Univumilie mami Wekelea control. Ndogo ndogo maisha taki mioto Njo tupige photo. Photo moto mtoto we ni loto Usinipige control. Nivumilie mama zangu ndoto Unipe watoto. Mimu niniwe baba mtoto Mtoto we Punguza moto Mtoto Mtoto we Usinipe ma pressure Mtoto Mtoto we Punguza moto Mtoto Mtoto we Oh my God you are precious. Unachelewa kipepeo Ata ingia msituni Usinipange Usinivunge Ninakupenda usinune I'm a victim, I can't deny. I'm gonna make it right, girl, I swear a lie. I have a vision and a plan, oh yeah. Let me take you home, let me make you mine. Punguza moto, magari na nyuma nitajenga kesho. Oh oh, wekele ya control. Mdogo mdogo life ataki moto. Oh oh, unipe watoto. Mimu uniniwe baba ya watoto. Oh oh, kuja tupige photo. Photo moto, mtoto we ni loto. Oh oh. Mtoto we, punguza moto Mtoto, mtoto we, usinipe ma pressure Mtoto, mtoto we, punguza moto Mtoto, mtoto we, oh my God you are precious Mtoto we, punguza moto Mtoto, mtoto we, usinipe ma pressure Mtoto Mtoto we, punguza moto Mtoto, mtoto we Oh my God you are precious